kari kange. Kankuita my sugar. Kankuita my sugar. Gwe my sugar. My sugar. Kankuita my sugar.
Kankuita my sugar.
My sugar.
My sugar. Oh.
Nyinga nkulaba bulabi mubukona kono lumunga nkuyita na bali radio rondo mbonga kone nkubonga ko awono mukwano negukwata yo okuvoranza wena kutegera mutima gwange wagule kate guterera ngabudi renkulaba konze nkugamba njagala njagalanga bwendi wande kamu chimyaso ngabudi renkulaba konfune sanyunze kumaso okuvare nakulaba omukwano nawuliranga guntujira mu mwoyo omutima gwange gwajula obwagazi bwesisobola nakunyonyola mbigambo gabulirwe nkulaba konze nkugamba njagala njagalanga bwendi. Wakati mutumbi ngansaba omutonzi lumu akulete jendi nali sikyalyanga sikyanywanga okulaba ko olubuto lwange lukutirawo obusimu nakubanga nekugamba njagala njagalanga bwendi nakulondamu mubanji since day one njakukwagala till the day I die nakunyweleza mukifubanga necktie kankuwaneko ma sweet potato pie yitira kawange nkufumbireyo kachai kadala sindi ntangabuzo bakajaja era sijja kwerabira nakugamba njagala njagalanga bwendi.
My sugar.
Guava singer.